Uyo
Tuba kuba raga boite tuba weza Fini kaba kaba kuba neba weza Sente kam
vibe
Senja gala
vibe
Sente kam
vibe
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 Sente kam
vibe
Senja gala
vibe
Sente kam
vibe
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 Tunyumirwa mu bali ne basomba Tunyumirwa mu kwano ne baleta Tunyumirwa sinema ne basoba Habenoma ne banuma Njagala kunyumirwa nga deire Njagala kubikola nga deire Njagala kukulaba nga deire Kukulaba, kukulaba no Yagala baby nzija kulabeko Yagala kawatoko nkalabeko Yagala mubili kumbunyeko Mbunyeko, mbunyeko no Sente kam
vibe
Senja gala
vibe
Sente kam
vibe
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 Sente kam
vibe
Senja gala
vibe
Sente kam
vibe
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 Njagala kunyumirwa lwaki nedda Njagala vibe lwaki nedda Njagala kuba kuba lwaki nedda Nedda Yo no Nyumirwa ngeri gwe jabitigula Amasengeri jayiringula Muli akabina wakabigula 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 no Njagala kubeera nawe kyokka Njagala kubikola nawe kyokka Njagala kuba kuba kizigi kyokka
Vibe
Sente kam
Vibe
Senjagala
Vibe
Sente kam
Vibe
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 Sente kam
Vibe
Senjagala
Vibe
Sente kam
Vibe
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 Wecho yagala bubu chivaleta Oyagala mata obakaleta Kuweka motoka obakasweta Njagala kunyumirwa nga deire Njagala kubikola nga deire Njagala kukulaba nga deire Kukulaba, kukulaba no Yagala baby nzija kulabeko Yagala kawatoko nkalabeko Yagala mubili kumbunyeko Mbunyeko, mbunyeko no Sente kam
vibe
Senjagala
vibe
Sente kam
vibe
Vibe Sente kam
vibe
Senjagala
vibe
Sente kam
vibe
Vibe
Vibe